unajua ni Kenja ni mbwaya.
Ambapo anapenda ngama deni. Ambapo anapenda ngama deni.
Ni na swembe mrazi pigwa ting ting.
Hivo ndo mi huwa cheka. Oka haha mbio kama besha. Sinaga pressure. Tish nacheza tuna pesa. Ona sasa leo ni kukesha. Mashash.
Pandemic mwaka imeisha. Pandemic
Muslim ispon ya kibla. Ditni dibla ile genje.
Hip hop. Nashiko wake
DJ Jones.
EQ kabaya niko inde niko ndani.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Badminton. Mbogi genje, chani yo, Ati, nije ya mzing, sayi niko ching ching. Luge ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya, niko dim dim. King king, matululu ting ting. Ade bad man niko pin pin. Wash ako futi sito skidja dikwara. Kabla niko chai niko peleke na mtara. Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, woto takudara. R.I.P. Vasco, ski na dirash. Moment of silence, tuwashie shash. Juzi wali mok na tileo wamepasha.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mbuka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mambogi, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Lukudiriba toja imenyo kungira. Alele leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangethe ni mandukiza mafila. Shashola ndo siyezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega. Round hii itabidi wa meteveva.
Moka milisha zangu mafisa. Slippery wanalia niko magrease. Niko full tank we ongeza pace. Imta mase tumechanja na nivenye niko ganja. Minjo donga ule mruwi. Na mgenje guji tena sana. Kuwa kaza ndiyo mboka kila giz giz. Mim hard kafuliza weo koa. Goose na mahedi ziko kwa kebi. Niko rampage za weekendi. Kani box wa uzama bila expense. Aluwanda na lupita usizundishi.
Kwa sinting, wacha tifla na maefla. Wamemokre, kwa mashedi ni mafozi. Ozi. Kidale, ya wabling na mandunya. Mangoi, kuwakata na manyoi. Wafisa, kujibambisha na roko. Matibien, miwatekesa maombli. Makuenga, wakiriau magekenge. Furda, mageto yutu wana sofa. Wajaja, rie tings ni mogadha. Jabayuni, topa tings magekenge.
What? This a
Yeah. Pandemic Pidi wangu anaslinge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materorist, hana wata kubom. Pasta nganga, hana wata kukon. Jibanjigi, Kenya ni zalon. Alejandro Vandem upon
pandemic. Koroka imeisha pandemic. Demu wako handsome pandemic. Huna chaja Samsung pandemic. Pa pandemic. Oh pandemic. Pa pandemic. Oh pandemic. Tako juju car brakes za Honda. Tako black car shades za Konda. Na tuko mavela kachogi wa mocha. Waganga si wagenge ni na bogi ya macha. Tako juju car jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam. Abrakadabra zing za lazu. Nilikuwa wazim, pedi wa Saddam. Makaka brasa kanita bazu. Pandemic, koroka imeisha pandemic. Demu wako handsome pandemic. Huna chaja Samsung pandemic. Pa pandemic. Oh hapa pandemic.
Deomurang.
DJ Jones.
Tanya.
Magic yeah. Angle on the beat.
Dem poka home, video le kwa com. Sikile time akitepa na search porn.
Tanya.
Condom, malis and dom. Kutazi washa dim twin form.
Hip hop, hip hop. Chifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na chiko, wakerito. Hip hop, hip hop.
Poka home, vidole kwa com. Poka home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search porn.
Weekend
condom, malis and dom.
Hip hop, hip hop. Nashiko, wakerito.
Dewa mura.
Magic yeah. Angle on the beat.
Dem poka home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search porn.
Weekend
condom, malis and dom. Kutazi washa dim twin form.
Hip hop, hip hop. Chifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si watch ela tufanye sting a TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watch ela tufanye sting a TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watch ela tufanye sting a TikTok.
We came from the bottom. Dile ends is on my belly bottom. Nishiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok, kaki dosho. Na kile time ka utak mboso. Niko rito, diwa kiumbito. Na finya pangelia isi dildo. Na mwaga te arepi kwe kus nilichimba. Nina ka flat haya sina pressure nilijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, tururi, di jororaga, tururi, oria veduda, tururi, emenyerere, tururi, jororie, tururi, turi kosawa, tururi, tutus kosawa, tururi, namu kosawa.
Hip hop, hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito, si watele tufonya singa TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watch a lot to find your stinger TikTok. TikTok babe, TikTok. Si watch a lot to find your stinger TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ole aki na maneza mpansia. Natamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say bad ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa i-flow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine nagikuta jia dildo. Jiggle, stingu ya nginyo. Wakitambia tezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla.
Follow him on all social media at VDJ Jones.
Hip hop, hip hop. Chiku chiku motherfucking hip hop. Chico, wakerito.
Hivyo ndo mihu wacheka. Oka haha mbio kama besha. Vibe yangu inakudunga inagudhesha. Na misi siri kama pinya Mpesa. Kama bounce ni kirap mindo babi. Na wapiga kimistari kama radi. Flow yangu inakuvaa kama shati. Sina rasta ba mimi ni mnati. EQ kabaya niko inde niko ndani.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Wakaliwa ya ya.
Ay 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 ay.
Tunajua ni Kenji ni mwaya.
Ha ha. I do them.
I want the beat that's about to be murder.
Psycho Ogigenje
ranking under Mikey
Takali
Mavu on the beat.
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula. Andi kwa magoti
Guzling tisponi ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shokdem. Mambeko zina mwokni mogadha. Kanairo governor ni mjamo. Lagunya skomo ni makibre. Inademia nimemoka palma. Nikipaa kila yup ni dangulo Kwa ngife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan nyuari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti
Astro mini mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsuka sim kama na oda kunagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Asha ni itadia menitolea G-bag fine figure Ananivutia mtoto kililia wembe unampatia
Zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangangoya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti
Na kwa kichwa nina ban mambichwa Nasunda kwa kichwa na dara na shika Na wacheza kama bano bano niko Tuza lando lando Ana meza kama tembe Ame iva na edishi pia na sembe Niko rada uko manyu niko lembe Niko nyege acha ni gembe Ninyonye kama embe Ngango ngango Naka ngwai ngwai ngango 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 Naka ngwai ngwai ngango
Zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti
Biga katip lakini daily na mocho Kadhali vile na drip kama pipi metoboka Mistari kwa kwa lips utadhani niko mogoka Na wezi mpata drip Sunday Monday niko mboka Kadeli niko hustle na jaribu kuomoka Ndiyo doba yangu chune shinda sound ya ito Mistari kama rite shotgun Mi bazooka ni mbali minaenda Oh it's time ni metoka juu Nimechoka toka mboka Niko honest ya mogoka Padithani ya tuto moka Luku safi kata shoka Pesi ziko kwa kipenje Luke safi cheki senje
Cheki ningo mazuto gaga na maringo Ziu chocha ziu famimi Ziu lete na sikia dhidi Ati leo mina yu na hihi Shanti siya dinini Mimzing nili kama mi Formili jipa Johnsa kapewa mzinga zilika mati alika sirika
The Superstar VDJ Jones Follow him on Facebook and Instagram At VDJ Jones
Kani fombo da niko nane Niko nane Niko nane Nane Kani fombo da niko nane Niko nane Niko nane Nane Kani fombo da niko nane Niko nane Niko nane Nane Kani fombo da niko nane Niko nane Niko nane Nane
Niko nane Tipsy Mekata konyagi manzi mbaka niko tipsy Wewewe Alafu kila wiki Nipate niki hustle Neza danyata ni nipsy Baby Walai niko na bibi Na siachi joko mboka Jumakwela ziko juicy Mami Leo na vuta dibi Mdupungi niki shika Suta jwa siku rahisi Wow
Ha ha Hivo ndo mihu wacheka Oka ha ha Mbiyo kama besha Vibe yangu inakudunga inagudesha Na misi siri kama pinya mpesa Kama bouncer niki rap Mindo babi Na wapiga kimistari kama radi Flow yangu inakuvaa kama shati Sina rasta ba mimi ni mnati EQ kabaya niko inde niko ndani
Kani fombo da niko ndani Niko ndani Niko ndani ndani Kani fombo da niko ndani Niko ndani Niko ndani ndani Kani fombo da niko ndani Niko ndani Niko ndani ndani Kani fombo da niko ndani Niko ndani
ndani Nilitoka langa kuja jiji kutafuta pesa Mistari zangu kali skizi na skizo na chesa Na tangu zimepanda sieti nini mina tesa Nko ndani biashara very soon ka impreza Mtabaki daily mkibonga daily na songa Na doba bado na gonga mistari bado na chonga Kutema buda sta choka mistari bado na roga Ukiniona buda toroka nko ndani buda ogopa
Cheki ningo mazuto gaga na maringo Ziu chocha ziu famimi Ziu lete na skia dhidi Adi leo mina yu na hihi Shanti siya dinini Mimzing nilika mnami Formili jipa Johnsa kapewa Mzinga zilika mati alika sirika
Juwa Johnny Kenji Mbwaga
Now hear this.
Now hear this.
Mimi ni Empress, king wa machuma. Napenda chuma na stingo zuma. Nipu wa duga chaka stu bila huruma. Hii senta inataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isa mendani ni stimi toe moshi. Chuma nye usi meivi ya pongi. Fea na chuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibu kuna hodi.
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
DJ Jones.
EQ.
Mimi ni Empress Queen wa machuma. Napenda chuma na stingo za nyuma. Lipu wa guza chapa stu bila huruma. Hii senta inataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isa mendani ni stimi toe moshi. Chuma ni usi meivi ya pongi. Fea na tuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibu kuna hodi.
Mom, chuma doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
Ni aje Empress, amia kuku impress. Mepata call yako concerning the doshi interest. 18 and over, hivo sitaogopa. Nitakuletea mwenyewe nkusete kwa sopa. Nombeba tako, walete na sio vako. Minaweza kubako hadi tumwage majasho. Swali ni je, utaweza kuihandle. Chuma sio rahisi, sio kama kukopa bando. Ukifinywa vizuri, utataka hizo za kando. Mifundi moja mdeli, confirm na njeri wa dago.
Confirm na njeri wa dago.
Chuma, chuma ya
Kafiu.
Reporter na leta my news kwa mapepa. Kuna kafi ma punch kwa ma line. Mistari kwa meza. Kuna kafi ya T1 alipigwa kimboto kia seska. X ndori alipiga na kiodi. True alijeka mamanzi na kinjege. Kapja kupigwa na system za menje. 3 alishikwa crime kupandrana. Insandobi alitokwa na mbanga. 4 na koroma kabanya za Roma. Sauni affections ogonjwa corona. Last na funga kijapta na koma. Zangu zimeshika nikidhani nina homa. 7 masaa toka cheke kwa bar. Kafi ubala utasimwe jamaa. Kuite mwende unashine kama ka. Street imenga utajifanya manga. Nganya imeja pigwa kuniu kigam. Mwaga ikijaza ni avajwa mala. Hat kwa mahaga kwa kijana run. Kikush na kiroll meditation mabang. Kuna curfew. Kuna curfew. Toka kijeke masani ya curfew. Ficha wolenje masani ya curfew. Pigwa kident brother niki curfew.
Brother niki curfew. Kuna curfew. Ay, sema curfew. Kuna curfew. Sema curfew.
Hey, this is your girl Vivian and you are listening to VDJ Jones, the superstar.
Samoja. Ni Samoja. Samoja. Ni Samoja.
Ona te moja musi makara. Nisi babako naita nani kijana. Izo Max Shigana. Okoko kuna lens na yeni kipara naka. Jesus neza kukross naka. Mawano neza kuflows naka. Omo niko on toast.
Everyone here that tune again, somebody say ra 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 ra.
Baba Otis. Baba Otis. Mbono nara usa kabla ujara.
Vintage vintage wachini kuchezea kwaze.
Kukuru kukuru kupakara ra. Na kajogo kameleta mohatara ra. Shagara shagara bagara ra. Kumbre tia lala.
Samoja. Ni Samoja. Samoja. Ni Samoja.
Ona te moja musi makara. Nisi babako naita nani kijana. Liza nyanyi
cross na yeni kiparanaka. Jesus neza ku cross naka. Mawano neza ku floss naka. Omo niko ontos. Tomato neza ku sauce.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Naka jogo kameleta mohatara. Shagara, shagara bakara. Kombre, sia lala.
Sa moja.
Ni sa moja.
Ganja, 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 ganja. Sachiki ganja, 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 ganja. Bestiki banja, 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 banja. Duriko na pancha, juu ya ganja. Itabidi kikiraka, sina hanja. Kunyiko na fracture, after jam down. Ulibonya kwa kichaka, uko handsome. Nduta joni rapture, bila rapture. Hari, 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 chap, chap, hari, chap, chap. Mare, 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 hamsa. Ficha nare kwa kinyasa, nina ansa.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Naka jogo kameleta mohatara. Shagara, shagara bakara. Comrades, ya la la.
Yada sana iko bie.
Sinaga pressure. Tish, nacheza tuna pesa. Ona sasa, leo ni kukesha. Mashash, leo ni make come to na pedi kwa club. Acha tu slow, tu show, flexi kwa flow, flow. Yani tu flow, kipro. Make a ear, I mean here. Juu mimi ndiyo kago, vitu nimebeba. Ziko bie.
Oh, I do them. Ate, kala, let's go. Ya sasa, nilipiga lama nikaacha. Usiki nikifika inawaka. Usiki ukibitu napaka. Sikia sasa, nilipiga lama nikaacha. Usiki nikifika inawaka. Usiki ukibitu napaka. Sikia sasa. Sabati. Capital, bile mini mnoma Johnny visible, flex on my ex-pass participle, noma sana ni critical, napenda kuivisha watu wangu, alini piga through ni kawai mtu wangu, shashi na bando najua vitu zangu, wanu utagwani aje mtu wangu, napenda ukidunga mini bat, ukaeka unga mingi uka fail cut, kiri kiri cut, napenda kit cut, napenda big bat, she got a big bat. Sikia sasa, nilipiga lama nikaacha. Usiki nikifika inawaka. Usiki ukibitu napaka. Sikia sasa, nilipiga lama nikaacha. Usiki nikifika inawaka. Usiki ukibitu napaka.
Nkala, sick, sick, sick.
Bad man.
Yeah. Sikia mucho basi baba. Mkala, sani, flani, najua form ni gani. Moshi shashamani, wana nitamani, wana nitahani. Asali, mimi ni mtamu mkala. Nilifasio, nisikuwe second. Daru zizi lala, nilisika hivyo lesson. Trap is a rap kamoi. Juu ya malap, tunasika hadi voi. Ring ring, don dada, don don baba. Fine mama, she give me her number. Bad mana, she want banana. Don dada, don don baba. Another one.
Sikia sasa, nilipiga lama nikaacha.
Follow him on all social media at VDJ Jones.
Dondoka, dondoka, dondoka.
Nanki pata naipima, pima naipanda nalima. Nanki pata naipima, pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Yeah. Nasante ya punda una mateke. Nikikuna uta umota na stete. Waveve jozi kibundi msika kakote. Wade pendo izo daba zitokote. Anadai kuna sija tebo nge matope. Anadai ndizi na pandaka sni matoke. Scam fast name stone enda kakope. Mangeo skuzi wana ball kuliko makome.
Nankipata naipima pima naipanda na lima. Nankipata naipima pima naipanda na lima. Naikichapa jona dondoka, eh. Dondoka, dondoka, eh.
dondoka, hey, dondoka, dondoka, hey.
Sikiza kuna dodo na mebeba, tiki ndani ya bukla zita tesa. Nile kana katea katate pangwa, sito na kwa jiko katate nwa. Bla kuliku jangwa, na stingo ikatubamba, tukapatangwa. Na tuanzia na tupanga, akatupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, ali wapatia nanga.
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Naikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Kana za kipasa pasa vuko za makingi. Siti nopo kata panda vuko za maringi. Kana piga shot nacha alama ya kidi. Lata piga noise daro ataka ni piri. Hope piga noise daro nataka papiri. Ata kuta mao double my therapy. Inajua umeiva jo kakinyaru na as umebeba jo.
Anasema kaa mwagi basi grease ndo ipaku. Ati deli nishikisha nikitema ndo tuanza. Anapenda nikichapa ikae sana ndo ibambe. Baby hiyo mchezo ndaiweza walai. Basi wacha nikuambie ile kitu mina die. Shori bus ingi za kidogo walai. Nikianza style ingi za kidogo walai. Napenda iwe tight isikuwe tu pana. Fungua tu fine ingie tu sasa. Inama tu fine nikujie tu bumpa. Kikisha kitu deli hiyo kitu naichapa. Mianze pole pole ndo nikimbize fast. Hiyo kitu inaleta makelele kapasta. Utajua kitu sahi una deal na mamas. Kila shot nikipiga na pepeta ka gangsta. Shori bus ingi za kinyama walai. Nikianza style ingi za kidogo walai. Nikichapa usinilete za kidoto walai. Basi shori seti poa ni kuchimbe walai.
Akijipa bao lazima nitafunga. Na kama 34 gandi zenyo kiolunga. Shots tatu tatu joni kama unambugda. Na luku chini utunmo apigi ya lagunya. Na erio kinicheki ni lazima utabuya. Kwa puri ni walenje mejipintu mabunda. Na zote ni mangiri we uwezi zimaliza. Kwa tanda mimpichi wana netali mahunda. Shoti bust ingi za kidogo walai. Nikianza sita ingi za kidogo walai. Nikichapo sinyilete za kitoto walai. Basi shuri seti poa ni ingi ya walai. Na umefika kona kuna fisi ya tari. Piga mina sidini gadem sika mari. Na nikaria zenyu na ibi na zibari. Na bibi nitakula adi tuf iwe fari.
Tukate kate kate. Tukate chunga usrushwe. Tukate kate kate. Tukate chunga usrushwe. Tukate kate kate. Tukate chunga usrushwe. Tukate kate kate. Chunga usrushwe.
Usimind attitude buda. Niko na homa. We tu barizuki. Sikiza kangoma. Jora piga freestyle. Ndo mana sitaki ulipe. Na kama we ni chura sitaki ata unipe niki. Anza kuflow na una feel na kuboche. Kikatafute kamba na ujifunge na yoko. Na mistari zina flow juni talenta ya uko. Buda uki nitasho kwa meza ekelea kaso. Ngoja atunalia kaso ni mingi. Toja nimeva simia mbili. Kitu moja mistaki nitupimane akili juna. Jifanya skari buda mi pili pili. So kitaka ni kulambe na uonji chili chili nina. Itoka auto inatema mbili mbili. Sama guy kini cross kang kang kili kili. Na rada meza fita. Tukate kate
kate. DJ Jones
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Foto moto,
moto.
Inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Alejandro, sunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya. Naota usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga. Utanipenda kaboy la makaranga.
Signor Alejandro, you have a visitor.
Snadi flow.
Amekambi langotha na nyonginyo.
Nimekambi langotha na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudinya na kwa choche. Basa rhymes alipatikani.
Mana step out na my brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikaf si raisi. Mr. Undertaker gyozwa zombie kwa ring. Bazenga daddy ni shaky set kwa taxi. Kori na mabrama pull up ndani ya Datsun. Nafika nikidrip nikasin kimechapa. Nisipoka funga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chachendo mutwa izo sadaka. Nachafua sina jitoa vroom vroom. Gafla binvu nishachafua sin tu. Vile mina za mahit sinachomea P2. Vuta waya sim 1 tu mapesa sim 2.
Tiba shogi doga shesh ya kiri. Tiba shogi doga shesh ya kiri. Tiba shogi doga shesh ya kiri. Kiri, 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 kiri. Tiba shogi doga shesh ya kiri. Tiba shogi doga shesh ya kiri. Tiba shogi doga shesh ya kiri. Kiri, 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 kiri.
Bompa tu bompa, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni kadot kana lewa na kashot. Kana fana na pokot kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni tunabole na maheni. Saya shida na wageni tunapenda nyef nyef.
Unapigwa blob, ulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasuba kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi ya ni kazi Johnny job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwe game ndio don. My fans kibao nimewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of genge, pia Johnny name. Nikispeed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Tiba chogi doga shesh ya kiri. Tiba chogi doga shesh ya kiri. Tiba chogi doga shesh ya kiri. Kiri, 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 kiri. Tiba chogi doga shesh ya kiri. Tiba chogi doga shesh ya kiri. Tiba chogi doga shesh ya kiri.
Bazenga
kiri, kiri.
Yo, what ya jira on this big one dole. Kiali siezi teka na kwa chote. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuwe ni wapole na mtoboke. Mini master root zote. Tuanzie mbote na dondoka state zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Nishow nani ana run town. Kutoka downtown baby.
Wati ya jira unde spigwa ndole. Kialisi ziteka na kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua sin tukifika kote kote.
Pull up, pull up, pull up my selector.
DJ Jones.
Yeah. Senga daddy. Yeah. Modifida. Nah. Izi mitawa uniita.
Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Bazenga dadi yoni tetoli ya kibuda. Sobani ya pewe red kako grau na wachuja. Vile na vuma na sijaguza gadumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me. Yoshindaga TikTok alisare IG. Wazing up down down town udai mi. Washika na mabig tune hini ya motif sikosi. Mabrama na kilaita kwa pori. Kukiwasha na kumidi nkiwa lonely. Boss man najua mabigi sioki. Walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi Msupa na mchizisha na makwiki. Kutoka ruki nisha kiuka MVP. Iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni gwizi mitawa uniita. Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Kani cheap talk sinaga ida. Tubonge ganji ndo inadai na inafa. Cologne flani utainusa from afar. Kladi za wadizi metoka Vietnam ah. Make a toast cause we finally made it. Maziwa mingi kama ngombe za dredi. Makialde munipa hedi na jegi. Batu sinyonye sana si utafanya ni dedi ah. Mini kodago wako resi magizani. Islando wadi ndani na machaji. Weekendi na yo tuimaliza na makali. Sumani ngware na rauka na kihangi ha. But I be fresh to death. Fika babe udaka unadai connect. Ah, mini MC na badongo mawevi. What you see is what you get. Easy day dream.
Utageuzwa kichungi. Kila zinga mejidesha kidungi. Ground nare utageuzwa kichungi. Iyo riangenyu ya kusaka title. Eri ni kamedi yata na ki idol. Swezi mind uki choose kuwa rival. Jumilitana mekuja na ki rifle. Mana kizao tunapika mosheki. Juu walikatanga kutukati ya keki. Kidae mka kuje na mavedi. Tutakuwa zabe tukisetingi mahedi. Kipona manango situ unadunganga mangive. Jaza full clip juu nimefika maibe. Tukisnadi tunakanga kila ngite. Tuko shugli atusari adi manjiche. Wiring mtakula maviding juu. Hamjui vile si usakanga vushing. Sindo wale wazing senke tuko jing. Tukiload magazine utabaki tukwa scene.
Mina daini mangwete msonge uko kando jumindo. Mdambo na nacheza kama rambo. Na wakata kama mango kuarusha kwa mtaro. Na kaa una mambo we mrazi kula vako. Mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Na andafanya mtani teta. Mini mateka jusha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Haha. Gunman tunakanga kanga. Wale wote tunajua ni warazi.
Kwa warosho mafala wanaivisha. Weji choche ndiyo buda ukapita. Nikunare utapiganishwa disa. Na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Vibe genje ndiyo riangu kisle. Kutapata mashashola zimelan. Mr. Man, Mr. Zikiguan. Nazunduwa maga kishashola na kimash. Tumebonda na malax. Leto falo utabakishwa na matax. Rudy math kuna saka saka shabs. Wanwe kama fish sina time ya kureverse.
Maliting.
Mazing ni kupiga tu baroda. Piga riu tukukate hadi mocha. Piga te hapo mrazi ya chachishe. Piga changli renga kwa mrota. Babylon wanadai tu potmo. Wanana wongu mimbweze ni maheadbat. Atu wadungi na ukapi ni mangiso. Leta blood clad tukupige kidi. Tiang bani ya kibonga ni ya bugde. Babylon wakimwok tuko nayo. Ngora mbogi kauko na obi. Jaribu mbogi ujue sidi kwara. Wakikwara tunasnadi kimangoto. Mangoto tulipiga finamonto. Backstreet tukirenga unabaki. Tuyang zetu kuwadunga kwa mandaki.
Hizi bitu nazizunda kwa has. Tunawakulisha dust na manyonyo wamebust. Round 2 tunakuja kuwa brush. Rhymes zao kuna vile zimeras.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Ita over ma over. Uzan popa ma over. Uzan kauna jagova. Delia over kwa kwa.
Ambapo anapendwa nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni staga na staga ni kimedi. Medi staga na staga ni kimedi. Medi
kwa kwa
kwa. Ambapo anapendwa nga madeni. Ambapo anapenda ngama deni. Yeah. Ambapo anapenda ngama deni.
Wiki ni naswe mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakata.
kishika mina washanga kihudi ringi kiro.
Ambapo anapendanga madeni kanku katana katanga maheni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali mani so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi adi staga ni kimedi jama jo umededi ama tu umebleki na umenoki wendi ama pia na beki saa ngoja nianze kata keki na when kaka bambe jujo hauna class minko na mane nipate kwa ba cheki ni fane umevaka mafiatu fiatu madhare badae ni fane
hiki ni nasikia kukata keki nasikia kukata bado he ni pimepedi round moja aniseti piri we mrazi pigwa ting ting yeni diva na nakatika na chupi ringi kiruma weki chumbi zikishika mina washanga kihudi ringi kiruma weki chumbi
ambapo anapendanga madeni kanku kata na katanga maheni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali mani so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi
penda mina penda vile best tubweka nipe tingri tujilipwe tena na kipaipu tutaichafua tena Kenya na paipu doni pewa kawa unatoka kari yako medi seti tuende form change madance ndo atimta hii ndo best to sing along
ambapo anapendanga madeni kanku katana katanga maheni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali mani so nataka meni meni staga ni kimedi medi
juzi ati mutafanya nikae kama chungli ati mutafanya nikae italiano wa azuri ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli ati pata pesa ndio utajua maana sabuni usipake foundation kana vumbi kuna dem anachanga changa ana buy makeup ya kupaka paka kuku kuku manga manga turi turi dara dara
zero rainbow ni makeup ni makeup zero rainbow ni makeup ni makeup si urembo ni makeup ni makeup si urembo ni makeup
kubisha mwisho wote waangalie kama mgale mwewe
siri yangu when I wake up I back up siri yake when she wake up ni makeup atoti mascara lipstick imekaukia kwa sigara crop top umebaya pasngara swara mina kwara demu to maziwa na kulagi nyasi wazi uneza chua kana wasiwasi nikarembo kana piga mpaka nyole basi side chick ndo wacha lipstick kwa shati
zero rainbow ni makeup ni makeup zero rainbow ni makeup ni makeup zero rainbow ni makeup ni makeup
Shika jaba pita besa kwa supana Kapta mali piga chumsa kamtirina Tuji na isa doti sinada bangana Leo klabu kwa shika kwa waka Na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka Juma demu wana wanrege digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Cheki vile anetezi ya kiboko Koko snai chini ameza na viduko Amechanganya taina ndom nani ya digiota Tothie
Adigiota Adigiota
ndani ya goro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga masilma mbogi ina ujanga roga mshavichua kuna uganga mpenda ngo ati kwa niwe ni mganga kwa niwe ni mganga
ni weekend imefika na tunadundana shika jabo pita besa kwa supana kato mali piga chumsa kamtirina uji nice tada tisi na dabangana leo club kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka jumatemu wana wine reggae dirigiot kuna manzi amevali ya kigeto cheki vile anachezi ya kiboko coco snide chini ya meza na vituko amechanganya tena ndo mnani ya digiota tothie
adigiota
Tisha ya mini Christian Ronaldo si chezi vi Messi kama gavana wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu nakata history kana kata na kisu jumi upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo ke moto ke nani reke moto zina nice kama devo aga dondo kama ni Samson ya ni Delilah wamekunasa kama Raila jicho nyanya zimerehet macho kam China kona kina maina na mademo faina mapema mapema very fast
mina jua ati we unanijua can you trust unajua niko sure kemoda chama moja machua na kulike kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema unajua unajua mapema mapema mapema
mapema very fast mapema Rip Ferroro
Yo Capi
Adia dia 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 dia
Kuro Saren on the beat
Ujia jam 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 Anjam zangu long jam Fwata patan Mifanya Mifanya olympic countdown
Let's go kesho kesho shoke shoke kesho Si let's go kesho Let's go kesho kesho shoke shoke kesho Si let's go kesho
Dem ni kiki na high lessons and ndege kutembea ovyo ovyo utadhani burukenge kwa chumzi meshika tumekutona manjege afande iko nini tuwendo utasemea mbele sindo kunyamba na sindo kusema genge la wagenge mistari tunazitema mahitas 254 bado tunawate Kenya na leo ska kesho tunawacha wakihema sini wale wanare wanatuta wrong rende sini wale tukiroga na ni adi utosheke atupendi watu soro utafanya tuboeke tukileta za ubani takuvu wangu mimbuekze
ujia jam 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 anjam zangu long jam fuata patan mifanya mifanya olympic downtown
let's go kesho kesho shoke shoke kesho si let's go kesho let's go kesho kesho shoke shoke kesho si let's go kesho
assault nikibol miupiga kato dabo kamara dabo usishuke ukipata unalea dia father vol nation asaka malkia tonde race mita 100 tone nani atachoka nikifuata passion wanapata kuwa moka na kupenda sisi riso siwezi ficha white na kukucheza kati mimi nachenga siri try yo
ujia jam jam
and boy jam and
come up guys
tell me on the track by the way
so god they make me give away 2020 in my head I just wanna bless somebody I just wanna bless my mama oh so god make me give away 2020 in my head I just wanna give up through day and night yo pria papa koi kwai kwa eh oh yeah open the door open the gate let me celebrate pria papa koi kwai kwa eh oh yeah open the door open the gate let me celebrate
Akisema son send me money Likwanga na mjenga excuses money Squeezy na mjenga na manoti money Yeah yeah Kitu gani ya chabana sina gari Squeezy daily maisha yangu masafari Mepanda paka ndege bana nenda mbali wewe Yeah Kwa mtoto likwanga na ndoto dream flani kabagazi ni sonko. Vitu slow but ili kwanga tu focus. Acha kushow vile God is a broadcast. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings a show na sa God ameponga. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings a show na when God is a honor.
So God make me give away 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama, oh. So God make me give away 2020 in my head. I just wanna give up from day and night, yo. Pray up, papa. Call you quiet, quiet, yo. Boy, I open the door, open the gate, let me celebrate. Pray up, papa.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Chiquito, chiquito, girl, move your body slow, mamacita. Chiquito, chiquito, girl, move your body slow, señorita. Te amo, te amo, mamito. Te amo, Mirena, hey. Te amo, mamito. Te amo, Mirena. Ati whisky, sipsi, pongeza matipsi. Whisky, risky, nikiwanga tipsi. Baby shika chini, ukirombo sama hipsi. Napenda majiki, pia napenda malipsi. Chiquito Mirena, move your body mamito. Play my body, me like a piano, you don't know. So let the tingo kalia, bolingo no funje. Mifupa kama meno bado iko. Watoto tu bakongo, bakupenda, bakusema, bakuwaza, bakutaka. Bana uwa, banana, nana. Mimi tuna yeye, tuna fanana, fanana, fanana. How are you say?
Ami se mi poza mi ropra.
Adoro, atel il tuo bel viso.
Wangali waya ya.
Chiquito, chiquito, girl. Move your body slow, mamacita. Chiquito, chiquito, girl. Move your body slow, señorita. Te amo, mamito. Te amo, Mirena. Hey, te amo, mamito. Te amo, Mirena. Ati whisky, sipsi, pongeza matipsi. Whisky, risky, nikiwanga tipsi. Baby shika chini, ukirombo sama hipsi. Napenda majegi, pia napenda malipsi. Chiquito Mirena, move your body mamito. Play my body, me like a piano, you don't know. So let the tingo kalia, bolingo no funje. Mifupa kama meno bado iko. Watoto tu bakongo, bakupenda, bakusema, bakuwaza, bakutaka. Bana uwa, banana, nana. Mimi tuna yeye, tuna fanana, fanana, fanana. Chiquito, chiquito, girl, move your body slow, mamacita. Chiquito, chiquito, girl, move your body slow, señorita. Te amo, mamito. Te amo, Mirena. Hey, te amo, mamito. Te amo, Mirena. Hey.
Baby girl, audio, señora, mamacita. Chico la palico, ni cuchese kama gita. Leoni, español, italian, african, niki. Kata mamanzi na bia kila dakika. Propenda uki dance, uki tingiza maastra. Baby, tuki romance, mina feel niko France. Dina siera, haha. Umeni pay aka chance, dena cheka, haha. Uko pretty kama star. Konza duze nume bliki, uki dance, uki shake. Chora saba na makiki, nika mna piga diki. Kimso, na watiki, nika pidia na wasiti. Konza
ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadoa kaka toto nika shenzi. Jumi bila unika chua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anadoa kaka toto nika shenzi. Jumi bila unika chua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata brenda. Nataka nikusuke adi mwisho wa kalenda. Chiki vile usorembo mepaka mafuta. Na baby uki walk unatingisha madhudha. Baby first of all tuingie tukwa bukla. Sahao shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole ni kuvalisha hearing. Tuleo kama boya sababu yako nita sing. Nakupenda sana uliza atalize. Nataka uwe wangu ni kuite my miss.
Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nika shenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nika shenzi. Jumi bila unika jua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Kuna vila minapenda vitu loko loko. Basi kamo nipeleke kwa soko. Nikondani nani usikamu na kinani.
Nataka unisukewe ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti, chini miguu. Pete kidole mi say yes I do. Who this boy pon me army? Who can you feel when he call me honey? Hey, I shot shot in the morning. Oh, in the morning time.
Nimejibeba na kitu kama rungu ya Masai. Wasijipangi na piga vile na iwai. Kulka kuwa na pendaga sana nikiwa mangwai. Wecheza na yoko kichwa na kwa nalia tu sai sai.
Asha nambi ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Ata nipea dini bleki. Asha nambi ata nipea dini bleki. Na mini kukomba ya naipika mamshegi. Asha nambi ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Ata nipea dini bleki. Asha nambi ata nipea dini bleki. Na mini kukomba ya naipika.
Ndiwa moranga sina karot kwa meno. Tena ndona cheki kuna karot kwa menu. Nesilambi paka leo minekula na meno. Papasa papasa na ikiwasha pa kamendo. Okiria, chokia, chaya, chaya, chaya. Okiria, chokia, chaya, chaya. Niku kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na kikawia na mchanga mkia, tuki watch flaku. Niko kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na kika wia na mchanga mkia, tuki watch flaku.
Asha nambi ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Asha nambi ata nipea dini bleki. Na mini kikomba ya naipika mamsheki. Asha nambi ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Ata nipea dini bleki.
Mbleki.
Asha nambi ata nipea dini bleki. Na mini kikomba ya naipika mamsheki.
Pum ongeza speed nikitoka madrama. Pum pum na jambuwa nikisabu magramba. Chum chum nipige peko nyeshe na nipapa. Kung fu na changamsha na mistari ni plan.
Hizi chum chum napita nkijemba kama Waganda. Pum pum na denge na kemba kama Waganga. Pum pum na kani protection ni mejipanga. Ni home pro na koja zo yangwa yu mejitanga. Naka nega bidi blanda man na kama nipusi na imanda man. Na ikanda man na ishanda man. Siwezi kusiki na kwanda man. Utadani ya mekoroga vile wana ikupeka gani.
Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Kama vigilante tutanavigante. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Kama vigilante tutanavigante.
Katika tu ukitan mami zungusha. Katika tu ukitan we angusha. Katika tu ukitan songa nyuma. Niguze yo dhuda najua hutanuna. Achilia doba juwe nyewe kumedho. Kakarada na ni hapo utachezwa poka. Nichekeshe dadi na hapa mindi yojoka. Utachekwa vile mtu wako nda kutoka. Ai kademdem kazuri kameja kwa dera. Katika dini yone umeanza kuhema. Unatanzunguka, unatanzunguka. Zinashika kumbe nikizunguzungu.
Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Kama vigilante tutanavigante. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Katika tu ukitan ebu katika. Kama vigilante tutanavigante.
Nakashika shingo tadhani na chinja kuku. Nazama kwa shimo ni kami ni panya buku. Nakatibu dawa ya masai ya nirungu. Kanabaki kanapiga ndere mona nduru. Tiko na madawa ni metowa loliondo. Tiko na migado ni mesonda kwa kiondo. Naroga mademu nifate kama kondo. Na waita babe na kumbe tu ni wakando. Nasafisha mangondo ni simamisha ngondo. Vile kuna gojo neza jipata ndonyo. Don kufikishe bungu nda kuficha kwa gundu. Nyuma anatundu ndo mana na utundu. Vile anatingisha na ni wachatu na cheese. Naka control kana die take it easy. Nisipo kawai manze na juliza why ni mzungu.
Piga darama, piga darama. Sifa sifa bila kuzama. Piga darama, piga linga a. Piga darama, sifa sifa bila kuzama. Darama, piga darama.
gharama. Bogia kaniza tumekaa mko ubaya. Kwa Yesu kuna form, come to perform. Kijana okoka, tema yomo oka. Muyo magiza nyondoka, denga. Itabidi umelenga, kuokoka sio kuboeka. Kwa Christ uwezi teseka. Kajua, mina mea kamea.
Kutoka lini, vipi ni wako kiwa nae kwa nyumba. Inye wale boys wangu timafisi. Atitakia tutambui wanafiki. Ati bibi bibi yako kutoka lini. Vipi ni wako kiwa nae kwa nyumba. Vipi ni wako kiwa nae kwa nyumba. Kimwacha azurure mina mpatia mimbo. Na mkalisha geto mina mpeleka runda. Na mchezesha rumba falipu papa pa wemba. Kabla jajua mazo mini livu wango. Silete beef bro siku iba nipe wanga. Wasebezo anajua mini ule mse wa wanga. Nikicheki wezere ilazima miugo nganga. Kama wako akobie, vroom vroom napita nae. Nichape ilale, kesi tonge badae. Nae nae mzinga yangu iko high. Nishavuta shash, brain yangu iko high re. Big up my boys, tima fisika wangware. Dandora, gezora, mpaka madhare. VDJ John, cheza ngoma tufurae. Kwenye mixtape, umetukunyo kama chai.
Mini sauti yangu kwa biti ya mavo. Wawamini wale wangu ni mpango wa kanda. Wana rada kwa daily ngomani ya makuzo. Sajana dupenda leo tuko na Jones. Hii track ni kali madama nasema wo. Apas ni mkali kujenza na daigo. Dunda uwanjani ka unadaiwo. Style zangu za Beijing smart a ching chong. Manke uswa nati wana kuruanga vie. Wensa niki vipi yebu rogan skie. Na roga mradi bado humi pie. Uliza bro licha takusho ni vie.
Wuzo
oh. Wakale wale.
Niko kwa jam dona kam. Ameweza nina bonga na madam. Wapi nare zilipuka kisadam maji.
Mavu on the beat.
Iko bie. Rada safi iko bie. Iko bie. Fiti sana iko bie. Ati iko bie. Rada rada iko bie. Iko bie. Ati iende sana iko bie.
Sinaga pressure. Tish, nacheza tu na pesa. Ona sasa, leo ni kukesha. Mashash, leo ni mekam tu na pedi kwa club. Acha tu slow, tu show, flexi kwa flow, flow. Yani tu flow, kiplow. Meka ear. I mean here, ju mimi ndiyo kago. Vitu nimebeba, ziko bie.
Demi ni nasa, demi ni chocha, aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachangamisha brain, tena sana mbie. Geo sakia nika leo na ingi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige valon. Chura ni chura, ata upitia salon. Mele na nyuma nye usi kama nylon. Nakachachishi ya home juu, kwa balkon.
Iko bie, rada safi iko bie. Iko bie. Fiti sana iko bie. Ati iko bie. Rada rada iko bie. Iko bie. Ati iende sana iko bie.
Bada niko bie na disaster yo. Nipige lighter tu napenda marasta yo. Nichore saba warawoshe tududu jo. Nihiti lafu genge nila effect bro. Na maji chafu kwa bucket yo inje bro. Tunawabeba kikaske skifo jo. Wampeke jenku zamishe tuma mjulu bang. Kwa safa ore uniseti tu kama chen.
Genge toni na take off. VDJ Jones wasani wanaomoka wana make do. Niko bie kwa hivyo leta makondikoni na bullet kwa pistol. Niko na libido washa shada shikisha kajaba. Mindo sponye wako joa chana na wababa. Mate na kupea ataka uko na homa. Si ati siku post ni WhatsApp inagoma.
Niko bie. Besa tafadili sita kusikia hii
Tesla on the bit.
Maudede
Mama misosi zimevyao na magava wanacheki bibi ya zao. Black au vile ride zimegeukia makarao wakidedi iti si zao. Mao dede zina sosi kimbogi. 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 Kila mwaka over 20k graduates. Hakuna wera, masomo talanta mutanda kuwa bedi na moshi za kivela. Na mangyo spika mboto ukiwa nete. Pika bei izo yela. Inachoma mboto ukihando na karao makasaba kukotela. Na magondi wa mayouth fan wanauza sera. Inakera, ache nani sikupenda. Umekula mbuku na uko cheda. Umekula luku na uko wada. Every time, every round wanatudanganya. Dede mami sosi zimevyao na magava wanacheki bibi ya zao. Black au vile ride zimegeukia makarao wakidedi iti si zao. Mao dede zina sosi kimbogi. Mao dede zina sosi kimbogi. Mao dede zina sosi kimbogi. Mao dede zina sosi kimbogi.
Najina iskuwa Mkenya na bado tuna Kenya. Baya sana bizi mebaki ni nyama ya bunda kwa bucha na baka kwa sambu. Sima miswa kigeuza karangi kutubucha na mapanga kwa bambu. Suga kiwa makuri tulisha kunyo. Tuko vizuri kwa talisha jua. Mikuna mikuna alikosa taito waka dance. Waka kwa asipinge bibi ya uko fiti na katenze. Wera ni kusabisha tukibia.
Hi great House of Paras
DJ Jones.
Yo neza bye bye Dubai.
Madrama nimekam minataka kugawa. Minataka kipawa misa kimadawa. Minataka mabawa. Minataka kunawa cheki. Nima selfie kibao sima happy kwa hao. Mini bebe na chopa tupige mashampin. Mavida kwa street na mabiltu kwa mall. Tubuke maboda Italia mpaka Spain.
Bye bye Dubai. Kani vacation kesho mpaka July.
Shangai, popping walai mpaka shisha kadai. Hipsi konyagi, chipsi finyagi. Lipsi sinyagi na chipsi kishagi. Baki chapa, baki chapa. Baki chapa, baki chapa, baki chapa. Mama baki chapa.
Status uja,
two memes, two.
Uja uja,
two memes, two.
Status uja,
two memes, two.
Uja uja,
two memes, two.
Tuweke two memes,
wifi kwa chini.
Mono weki two memes,
chapi sina MB.
Status uja,
two memes, two.
Uja uja,
two memes, two.
Nikiwa huku mikula meme na shada. Nachapa haga na ipapasa kama shada. Boom. Nakula haka bila tachesa. Kakichubuye tule dashida. Nakula tupu na manduku ndani ya keja. Nakula mtu na manjuku kama luta. Kami nugu miucha pina shuka shusha. Musese bubwe na chatisha ye ni tasa. Kama tamasha na chatisha na wamada. Cheki unashanga mi walima kama shamba. Siwezi sawu miuchanga kutu na baby. Siwezi sawu miuchanga kutu na baby.
Nino frunje kanguka uanga soki. Alaisha kasheka janga buteki kakona relef. No, nembrandi bana kakoles. Na sina credo oma teko on the spot kana. Nafakuka mishinda nilikacha kazi onse. Madete kasha madana. Ninaja azi na yombi spilo tu kana.
Club imekrom imejaa tu mamanzi. Kwa meza kumekrom kumejaa tu makali. Mangeo usome moko medunga tu vidati. Nikunasi buda leo bana jo. Nikunasi, nikunasi buda leo bana jo. Nikunasi, nikunasi, nikunasi buda leo bana jo. Nikunasi.
Cheki tunacheza na genge. Shusha
ni bebe. Hata nikikupa Lamborghini tabaki fisi kama kamati ya jini.
Niku nasty, niku nasty, buda leo bana jo. Niku nasty, niku nasty, niku nasty, buda leo bana jo. Niku nasty.
Uchi ni nyege, acha mizinga iletwe. Wakicheza watajua niku nasty. Kama niku lamba ntalamba mkunaji. Huo mgongo dondosha, jiche mechoka yoshoka. Angusha, okota, shike nyuma kwa nyuma. Jipe chupa kwa chumba,
chupa kwa chumba.
Kama iko chini yokota, weni wangu wacha uropo kwa shika chini ya nisokota.
Club ime chrome, ime jatu mamanzi kwa
skipas, yeye ndiye kipa. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Find a skipas, yeye ndiye kipa. Find a skipas, yeye ndiye kipa. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa.
DJ Jones,
Street Music.
Yo, hey, Africa's number one ghetto DJ representing. DJ Kata.
Penda yenge usa na ependa partner. 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 Ndo usa nipa.
Fever. Overdose. Fever. Overdose. Fever. Overdose. Fever. Overdose.
Find a skipas, yeye ndiye kipa. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimejipa. Hizi funguo za roho, tunza dipa. Usichuka nitupa kwenye pipa. Na tena usinipime na maziwa kama lita. Iwe dawa nataka usinipimie. Nikae naye kila siku niwe bibie. Na hata nikienda nimrudie. Nipe donge, nilishe tonge. Hitok nibonge, wacha wabonge.
Fever, overdose. Fever, overdose. Fever, overdose.
Watoto joa chekechea, wakimea watamezea. Watajua kuitembeza sio fine. Rubi baki tu kwa alamu napenda au sio tu mzingi. Hachu, hachu, fever, fever. Nasikia kwenye kona, galai to my feet. Amemwaga my drink kwenye counter na mpasha. Na juwa na nitaka kini ndoya nikataza. Kwa fivu kwa mazenga kaa mimi ni lazima.
Fever ni mewaiwai, mtoto umevaivai. Leo tuna ride ride, wenye chuki bye bye. Slim CD tenta, tena boki benda. Toto washa penda. Mtoto Natali, tuende Kigali. Umenifunga kifuli, usiku silali. Chakula sikuli, wagenge maswali. Slim CD changer, kwani una chizi. Wanipa
overdose, fever. Overdose, fever. Overdose, fever. Overdose,
fever. Overdose, kadimba. Kitoni Cross, Madiva. Mi wote taki mangots, kamirate. Niko jing na shikisha na mangox. Kushoto kulia ni genjo kikaribia. Nkwambia vile nasonga badaya ntapandilia. Nasikia nimezidiwa na nyege nkunyegezana. Na zama ndani ya nyama na chapa ngipu inambanya. Na isa ndizi kusesana ni tizi. Wai na whisky doa ngombe kwa zizi. Size kamili cheki height ya mini. Na jova kamisi kuchokoza mafisi.
Mm-hmm. Tanyo
ni mali safi.
Leo niko ngwati za Mia Khalifa. Julia mameshinda kabisa. Anataka hali kwa Nisa. Ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo. Stingo, akibeni mastingo. Stingo, stingo. Stingo.
Mi mama yangu hakunizani kuje niteseke. Hivo ni kufe sababia mastingo. Amechonga unutanga kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo.
Twende left, right. Nakoni weni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uu. Nianze kigugumizi leo ati gugu gaga gaga. Leo nikamote na taka za mkamba, taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawashwa na njwanga, kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulwa na kanga, adi outdoor anapenda varanda. Ngoma ni banga, jumchuma inakanga, changa inafanya na teka machwara. Kwa kibanda nilibonda na kigomba, meditation na nasikiza tumadoba. Boka, soka, kitaka, dizi na mpea magomba. Donga nifanye kigwegwe kama rinda gambo. Royal, bibi ya rusi, leo niko rambo.
Leo niko ngwati za Mia Khalifa. Yule mama mshinda kabisa, anataka hadi konisa, ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo, stingo, 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 akibeni mastingo, stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu akuniza nikuje niteseke, hivyo nikufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style.
Stingo, ebu ebu come, show them, shock them, bang them. Only good to work the girl them, one them, kill them. Si anataka helicopter, wacha nianze na chopa. Oka, inda staki za oja, wacha ujingo kianza nda focus. Uwache kuring, smile and pose, unichenchia mastylo. Angle ya dhambi, kwani we ni shaito. Akisho majozi na mfanyia makwaito. Attention majam, choti zikisha na chana na gam. Kiacha umblaina na pita na gun. Na kawe no sit mi na kuja na gang. Kawe no tire na fika na bang. Kiva jinsa imi na kuja apa suada. Nikichapa sana, you can pass to other. Kawe no joto wakisha kifan. Sitaji mafandu nizime kubang. Leo niko ngwati za Mia Khalifa. Yule mama mshinda kabisa, anataka hadi konisa, ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo, stingo, 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 akibeni mastingo, stingo, stingo, stingo.
Mi mama yangu akuniza nikuje niteseke, hivyo nikufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style, helicopter.
Stingo.
Ni mali safi.
On the beat.